every day me not complain. Need you not die, true love, not your pain. I can't lie, we don't fall at the same lane. I've seen a tyke who could I'm mistaken. Couch or car killer, just name it. Who seen a track killer, don't get it.
Sima kipi unataka honey, nikupatie. Hati chakula na chupika, mbano kisusie. Nilikosa wapi, nifanyi nini. Nimarangapi, mulalini mwani. Minawaza sana, natuliza sana.
I give you everything that you need. Sometimes I'm separating, ikibid. I'm losing control, nakose daddy. Yezangu haso ni kizi metaji. Nitaka love, 10 over 10. Bout nani sub, na ken over pain.
Najaribu kukudhibiti, wati haribu wanafiki.
Maneno, maneno, migogoro. Kwako midemo na kasoro.
Kwenye penzi, umejaza uongo. Wanona mshindi, jusina maneno.
Nimeje koto koto toka chini. Just like a vulture, you see.
Nikupe nini ilutulie. Nikupe nini ilutulie. Kila kitu nachokupa hi-fi. Kila kitu nachofanya hi-fi. Kila kitu nachokupa hi-fi. Kila kitu nachofanya hi-fi. Nikupe nini.
Wapi brother Dula, wapi Willy, wapi Bravo.